Mulema Diaz, ye mkulu wa somero lya Kapere Parents Primary School lisangibwa mu town council ya Rukaya atatudde embeera gye bayitamu olwa kaabuyonjo etamala bayizi be nga buli mwezi oguyita ebejjudde ekireetedde abayizi abasukka mu 10 okukaluubirizibwa okweyambisa kaabuyonjo eyo.
Kaabuyonjo ku buli ntandikwa ya ttaamu, ku buli nkomerero ya ttaamu, ku ntandikwa singa babeera bagiyoola ku nkomerero ya ttaamu lumu ne bayoola, kati mu ttaamu bagiyoola emirundi ebiri. Abaana abawala balina stances, abalenzi nabo balina stances. Naye weebuuza abaana abasoba mu 5 okubeera nga bagenda mu bunankani obwobwezi, naye kakati nekiriwo nitubeera nga abazadde beekolamu omulimu era tulina kyetukola ki kyetutambuza.
Omulima agamba nti gavumenti abasomesa beebawa abatono ddala okusinziira ku muwendo gw'abayizi gwe balina ku ssomero eryo, era n'ategeeza nti abasomesa 16 bokka ku bayizi 10 babeera batono ddala.